Minister avunanzwa kuwe wakozi mo government ya wakati muruli mukasa ategeza zante beta ga ensimbi enziwe la trillion ya mwabu umbi vikumi vina okusobola okwongeza abasomesa b'amasomo ga atisi na bakozi ba government ya misala mwaka kwebi ensimbi okujja. Minister Mululi Mukasa abadde mu kakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku by'abakozi okubanjulira ennambika y'embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja tebasobola okugyekenneenya n'ategeeza nti enteekateeka yaabwe ey'okwongeza abasomesa b'amasomo ga arts n'abakozi abalala ekyazingamirwa kuba tebawe bwa ssente ez'okwongeza abakozi mu mbalirira yaabwe.
Twasuubiza abakozi abaweza baffe okubongeza emisaala era omulimu gw'okubongeza emisaala ne gutuuka 2019 naye ne wabaawo okugenda akasoobo olw'ebimu ebyagwa bitalaze ebyayingira ate mu bajeti naye kakati ku mulundi guno twagala okwongeza abakozi kibe nti kiweereddwa enkizo odde okwongezaako wetweyogerano kati abakozi bonna ba Uganda bwe balira mu bitundu buli kikumi balinga ebitundu asatu mu bina buli kikumi.